qaramada midoobe ayaa sheegtay in colaadaha isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha burburay ay dhibaato ku hayaan bulshooyinka nugul ee adduunka, taasoo keentay gaajo masiibo ah, barakoc ballaaran iyo cudurro dilaaca. Inkasta oo khasaaraha ba'an ee ay geysteen xaaladaha degdeg ah ee isdabajooga ah ee nolosha boqolaal milyan oo qof, haddana taageerada laga maarmaanka ah ee beesha caalamku ma aha mid la jaanqaadaysa baahiyaha, sida uu sheegay Martin Griffiths oo ah isuduwaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay. Isuduwaha ayaa xusay in 300 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyo ilaalin, islamarkaana ay lacag la'aantu ku qasabtay qaramada midoobay inay si weyn hoos ugu dhigto howlaheedii bini'aadantinimo ee caalamka. Madaxa gargaarka degdeg ee qaramada midoobay ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee Gaza iyo Suudaan ay yihiin meelaha ugu baahida badan, isagoo intaa ku daray in dhibaatada Gaza ay u badan tahay inay indhaha ka jeediso meelaha kale ee baahida weyn ay ka jirto. Qaramada midoobay ayaa warbixino ay soo saartay ku sheegtay in tusaale ahaan dalka Afghanistan 10 milyan oo qof ay waayeen gargaar iyo cunto intii u dhaxaysay bishii May ilaa iyo bishii November. Dalka Myanmar, in ka badan 5 milyan qof ayaa ku nool xaalado nololeed oo aan ku filayn. Wadanka Yemen, in ka badan 80% dadka ay dhibaatadu haysato ma helaan ama ma haystaan biyo nadiif ah iyo fayadhowr ku habboon. Inkastoo iskahorimaadyada hubaysan ay weli yihiin sababaha ugu horreeya ee dhimashada, musiibada iyo darxumada, haddana qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada in ay noqon karto arrimaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya barakaca iyo gaajada adduunka. Qaar ka mid a khubarada samafalka iyo gargaarka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya in isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka cimilada ay saameeyeen in ka badan 44 milyan oo qof, taasoo sababtay in inka badan 18,000 oo qof ay dhintaan. Kelly Clements oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in abaaraha, fatahaadaha iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ay si qasab ah ku barakiciyeen 104 milyan oo qof.